avane urujijo mu bantu bakomeje kuvuga ngo Colonel Mujyambere wo muri FDLR ngo yaba yarafunzwe yafatiwe Goma ngo maze kubonana na General Kayumba ndetse bamweho banagiye na kure baravuga ngo General Kayumba Nyamwasa ngo arafunzwe nawe ngo bariho ngo arahatwa ibibazo ngo kubifata ngo kuri Mujyambere hari n'abantu bagize emosiyo nyinshi cyane batangira no kwandika bavuga bati oya yende bavuga ko gukora na FDLR aricyo leta y'u Rwanda ishaka kuturega nta gitaki tureze nta mpamvu yo kwisobanura ndende ibyo bintu cya mbere cyo ni ibinyoma Colonel Mujyambere nako General Mujyambere niba koko yarafashwe birashoboka benshi baravuga ko ashobora ko yarafashwe icyo bamufatiye ntitukizi kuba hari isano n'ihuriro nyarwanda ibyo ni za montage ikindi kandi ibyo kugira ngo abantu yende nibavuga FDLR abantu basimbuke base nkaho turi kuri defensive ibyo nabyo ndasanga nabyo byaba ari imyumvire itariyo ntabwo dukorana na FDLR twabivuze inshuro nyinshi ntabwo tugomba kujya twisobanura na leta y'u Rwanda nishobora kuduha n'uwo mwanya ni Kigali ngo twisobanure muri iyo parlement bahora baturegamo FDLR barwanya ubutegetsi bwa Kigali mu buryo butandukanye n'ubwo twebwe turwanya ubutegetsi bwa Kigali ntabwo twagiye gushinga cyangwa se kujya mu ihuriro nyarwanda tuyoboye ko FDLR yari ihari kandi yari imaze igihe irwanya ubutegetsi twasanze inzira yo kurwanya ubutegetsi twafata ariyo twebwe nyine twiyemeje gukoresha ari nayo tunakora kandi no kuri uyu munsi ariko twebwe si twebwe tugomba kujya kwisobanura no kujija kandi abandi bantu barwanya ubutegetsi mu bundi buryo bwabo bafite administration yabo yihariye natwe dufite ubuyobozi bwacu bwihariye ntabwo biriya bariho baturega bifite ishingiro ntugasome inkuru kuri rushyashya uvuge ngo wabonye inkuru bitume ndetse n'abantu batangira no kujya muri back and forth cyangwa se guterana amagambo nta mpamvu yabyo muri iki gihe kuko ibyo nibyo Kigali ishaka ishaka kugira ngo twebwe hagati yacu tubanze turyane noneho yo isigare iseka igaramye hariya ikomeza urugendo ariko makuru amwe namwe nicyo radita ukibereho tuzagerageza kuyasobanura ariko iyo bashyizeho nk'ihuriro nyarwanda rimwe na rimwe usanga nkaho bashaka kuvuga hari ko dukorera mu kintu kimwe icyo bashaka ni ukugira ngo barebe uko bashaka kudushyira mu gatebo kamwe baturwanirize hamwe ibyo rero bikaba bitari ibintu byabashobokeye ari nayo mpamvu ibintu byose bagerageza kubihuza muri ubwo buryo ibyo barimo bavuga rero ntimubihe agaciro ibyo bizaba bifite ishingiro tuzabivuga ahangaha kuri radiyo itahuka reka